polisi ekisolo ekutte abayizi 28 aba Xavier Secondary School lwa kwenyigira mu kwekalakaasa ne boonoona ebintu eby'essomero. Abayizi okuva mu mbeera kyadiridde omusomesa ku ssomero lino avunaanyizibwa ku by'empisa okusanga abamu ku bayizi abalenzi mu bisolo gye basula mu biseera eby'okusoma okw'ekiro kiyite prep time. Omwogezi wa polisi mu bitundu by'ekigezi Eri Mate agamba nti abayizi abalenzi bano 6 basangiddwa nga beekukumye mu bisulo era bano baweereddwa ebibonerezo ekyabajje mu mbeera ne batandika okwekalakaasa. Mate agamba nti mu bayizi bano bye bayonoonye kuliko endabirwamu z'amadirisa ag'essomero, oluggi lwa bbaasa, kantiini omutundibwa ebyokulya n'ebirala bingi.